juga ya si papa Daniel. Aha, aha, ebyo byetwakolanga byaliwo naye na byakoma byewasuubizanga. Yekogwe nina ku mutima naye byonsuubiza tubikola nze kinuma. Bambi tumenye omutima maso natunuliza abalala. Naye nsani, nsani gupima kumi nsani. Oyagala nfe you be lonely, omukwano gwaffe gule tano. Oyagala ngende yobinani, omukwano gunzi talete no. Ne wobo yomba, baby lusino kuga. Ne wobo yagala kunumya, nolumya. Ne wobo genda, baby ngenda nawe. Nkwagala nyo, baby nawe sendela. Abasinga bagala kubera wo, nolumya yagala kubera. Kugamba weyisako, nzana kwa obuzanyo. Bino byenyumya si muzanyo. Naye nsani, nsani gupima kumi nsani. Oyagala nfe you be lonely, omukwano gwaffe gule tano. Ne wobo yomba, baby lusino kuba. Ne wobo yagala kunumya, nolumya.
Remember where you got it from. www.djericom.com.